Yeah. Elizado.
Scott takes again.
Right, one D.
Sanitized.
Pate kinga na mikono tunawe ndo virusi itakingwa na mask tusiache ndo virusi itashindwa. Corona ni hatari na tena sio lie buda, sio lie oya oya, sio lie.
Kujeni patai sasa buda niko quarantine. Kujeni patai sasa buda tunafani. Kujeni patai sasa buda niko fake. Kujeni patai tumita tuna sensitive. Anataka nini, anasema nini, amedunga mini mbona siamini, anataka nini, anasema nini, amedunga mini mbona siamini.
Eti corona inatumaliza, inabidi tucheze na distance. Manze ukipata hiyo chance then buy mask, do buy hizo mask, take a chance ame hata covers. Tuna test na makarao eti wanna die to the wanna gas kama pantera leo no kizam kikoi moki del speedy ni ile ya mvua island bana tuchukua tuwa cause si ugot ita tuhua kubale kuwa lockdown. Okay down then wata go shut down island space bado ni enter tujaribu tufika mapema on before hao makarao wakuna ile rada, ile rada noma.
Kujeni badai sezi buda niko quarantine. Kujeni badai tumita tuna sensitive. Kujeni badai sezi buda nina sanitize. Kujeni badai saa moja ndio bedtime. Anataka nini, anasema nini, amedunga mini mbona siamini. Anataka nini, anasema nini, amedunga mini mbona siamini. Kujeni badai,
oh yeah, kujeni badai.